dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa culayskii ugu weynaa ee dhinaca siyaasadda kala kulmaya fadeexad ka dhalatay inuu jebiyey shuruucdii xayiraadda COVID-19 kadib markii uu ka qayb galay xaflad weyn oo ka dhacday beer ku taalla xafiiskiisa. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdi Weli, wariyaha VOA da London, ayaa ka waraystay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Britain, caddeymo dheeraada oo ku soo baxaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson.
fadeexadaha kusoo baxbaxaya ee prime ministerka ee marba email la helayo ama cadeymo la helayo oo ah in uu wax ka ogaa xafladeyntaasi ama wax ka diyaariyey oo isaguna in badan ka lexlexana uu leeya waxba kama ogeyn way soo badanaysaa. Boris Johnson sideedaba xisbi conservativeka uu ka tirsan yahay cadaawad badan ayuu ku leeyahay in badan oo aan saaxiib la ahayn, waayo wuxuu ahaa dhicitaankii Theresa May ra-iisul wasaarihiisa ka horreeyey wuxuu ahaa dadkii wax ka diyaariyey inay dhacdo bresherka ama cadaadiska badan ku sameeyey. Wuxuu kaloo kamid ahaa dadkii inay UK ay ka baxdo Brexitkii Yurub, dadkii aad ugu ololeynaya uu kamid ahaa. Marka waxaa jira baarlamaanka dhexdiisa ama xisbigiisa conservativeka dad badan oo cadaawad noocaasa u haya oo hadda isleh ninkii oo kiis lagu haysto inayna ixsaan badan u sameyn oo dhicitaan kasta ay qayb ka noqdaan ayaa dhici karta.
Waayahay Maxamed, marka la eego waxyaabaha hadda soo kordhay oo ay ka mid tahay in madaxii hore ee la talinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Dominic Cummings uu sheegayo in ra-iisul wasaaruhu uu ka warhayay munaasabadaas lagu qabtay beerta ku dhex taalla number 10 Downing Street, iyo marka la eego email laga helay xogeynta gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha laftiisa Martin Reynolds oo qaar ka mid a warbaahintu ay heleen, labadaba waxa ay muujinayaan in ra-iisul wasaaruhu uu arrintan ku lug lahaa ama uu ka warhayay. Marka horena baarlamaanka waxa uu ugu sheegay inuusan arrintan wax badan ka ogeyn, marka ma la dhihi karaa arrintan waxa ay sii xoojinaysaa in ra-iisul wasaaraha fadeexadda hadda meel uu uga baxsada aysan jiri karin?
Helitaanka la helay emailka iyo ninkan ka mid a dadka isaga aad ugu dhow ee la shaqeeya ee caddeeyey inuu ra-iisul wasaaruhu ka warqabay xafladeyntaasi ee lagu qabtay beerta xafiiskiisa ka dambaysa waxay caddeynaysaa inuu ra-iisul wasaaruhu uu ka warqabay, isagoo dhowaanta baarlamaankana u sheegay inuunan ka warhayn. Marka taasi waxay sii kordhinaysaa cadaadiska haysta. iyadoo taa ay jirto ayaa haddana waxaa jira xisbiga Leberka inuu maalin walba ku dhawaaqaya inuu leeyahay Boris uma qalmo inuu waddankan sii hogaamiyo, iyo isagoo cadaawad badan ku dhexleh xisbigiisa conservativeka oo dhicitaankii ra-iisul wasaarihii hore ka dambeysay oo uu ahaa dadka aad uga shaqeeyey, isagoo ahaa bixitaankii Yurub ay ka baxeen dadkii u ololeeyey. Marka isma lihi tani uu ka badbaadi doono. Hadduu ka badbaadana waxay noqon doontaa dowlad weyk ah inuu hogaamin doono oo aan ilaa iyo electionkan dambe aanan sii wadi doono. Hadduu electionka sidaa ku galay isagoo xisbiga conservativeka hogaaminayna ee conservativeka ay la kulmi doonaan guuldarro aad u weyn.
Ugu dambeyn, marka la eego 20-kii May sanadkii 2020-ka munaasabadaas ka dhacday xafiiskiisa xilli dalka uu ku jiray xayiraad, xilli sidoo kale tacsi ay u taalay boqoradda dalkan Britain oo odaygeedii uu dhintay, ma is leedahay waxay faa'iido u noqon kartaa xisbiga mucaaradka ee Leyborka oo laftiisa xilligan aad moodid inuu isku diyaarinayo sidii ugu guuleysan lahaa doorashooyinka guud ee soo socda?
Runahaati sida fadeexadana ee usoo baxday ee sumcadda iyo sharafta uu helayo xisbiga Leyborka ee shacabka uu ka helayo iyo taageerayaasha aad bay kor usii kacayaa ayay leeyihiin jo wargeysyada iyo idaacadaha oo yacni waxaa laga yaabaa in waqtigan xitaa haddii doorasho la qabto inuu Leyborka si sahlan ku heli karo, waayo sumcaddii conservativeka uu hogaan u yahay Boris Johnson oo hoos u socota iyo Leyborka oo ku dhawaaqaya waxa ay dadweynuhu doonayaan oo ah inuu prime ministerka, maadaama iyaga oo aqaladoodii jooga, shaqooyinkoodii joojo, reerahoodii iyo faamiligoodii iyo waalidkoodii tegi waayey uu xaflada samaystay, waxaa laga yaabaa in codadkuba ay si toosa oo weliba aqlabiyada ay ugu shubaan xisbiga Leyborka. Marka waxaa laga yaabaa in bresherkani uu xitaa xisbiga conservativeka dadka koorka u ah ama xubnaha waaweynka ah inay is yidhaahdaanba Boris oo idiinsin hogaamiya waxay soo dadejinaysaa in doorashada dambe idan ku guuleysan in shacabku aad kala dhimataan, in xisbigiinu uu sidaa ku noqdo xisbi dadku ay ka tageen. marka iyaga laftigooda ayaa doonaya inay subcadda iyo sharafta iyo karaamada xisbiga conservativeka ay ilaaliyaan si doorashooyinka dambabla waxuna ay uga keenaan.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Britain. Waxa uu warramayey wariyaha VOA da London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.